Sawazizwa sengathi uqhelele uNkulunkulu ule kude. Uzo sengathi naye futhi uqhelele kuwe ngamalengiso. Futhi kuye kuthi uma sikuleyo ndawo sesibuza ukuthi engabe kodwa besafuna kwakhona sibuyele kuye. Angiqale ngikubingele ngamukele engosini fresh ngingusibono BT Ngema ongomlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Imvamisa ngibikhe ekhaya ngihlala ngisemgwaqweni ngokomsebenzi wenkosi kungamangalisiyo. Nebala lokho kungenza ngimkhumbule unkosikazi wami ngekhathi zonke njengoba baye basho ukuthi maniqhelelene kwenza inhliziyo igcwale uthando kakhulu. Kodwa nakho enye ngiqaphelele. Uma sekuzwa kuNkulunkulu kuhlukile kunalokho kumbe kulokho. Sengingaba sesikhathini empilweni yami la khona engibe matasa kakhulu ngokwezinga lokuba gcine kunzima ngisho ukuthola isikhathi ngibe sebukhoni benkosi yami kumbe nenkosi yami. Futhi uyazela ukuthi kuhamba kanjani. Ngesikhathi wehlelwa ukuthandaza, kwisikhathi sinye, uya ngokuya ukwenqena ukuthandaza. Ngakho ngaphambi kokuba ukwazi, wena uNkulunkulu ubona sengathi niqhelene ngamalengiso. Hlehle, anginjalo. Kodwa umuzwa nje lowo oyaye uzwa. Ebesithi umbuzo pho, sekulungisa kanjani lokho? Ekwenzekeni kwezinto nebala, kukhombisa ukuthi uJesu uyalangazelela ukuba abeseduze nathi. Andokuba nje abethelwe na amagama awathandaza ngokaJohane 17:20-21. Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi lakho ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe ukuba nabo babe kuthina ukuze izwe likholwe ukuthi wena umthumile. UJesu wayekhulekela ubunye bami nawe. La khona siqhela kuye, sesitshela ukuthi ngeke salokotha sifune kuba sibuyele kuye. Kodwa kukho kuliqiniso kulokho. UJesu uyakulangazela kakhulu ukuba seduze nawe. Ingakho waye siphambanweni. Ngakho yenza isikhathi unaye usuku nosuku ngoba uma usondela kuye, uyohlala njalo naye esondela kuwe. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Uma lezi nkulumo zezwe lifushane zikubusisile, ungacela ukuba sikuthumele i-audio nge-WhatsApp kule namba ye-WhatsApp 067-706-0077. Kungenjalo, ungene kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.